kusenga sweet. Medidi nyiga kuswitchi. Ronde dona mpalaso bafana Mr. Music Empire.
Kukukube misimu na jiduka. Kuleta na bato kutuke waka. Habibi ti wakubaza kumata. Buchatu manji antivi nyuma kufa. Uregulo rutu kengo yenga tukuba. Engato netunyeze chivuga chinyuma. Netu nyigeria nevyo kunywa netutumia. Netu digida pake mambia resara.
Kwa mbali peke 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 kuhona.
Turn up the vibe, turn up the vibe.
Kwa mziki peke 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 nagalari ya mutima.
Find me with your body, find me with your body.
Kwa mbali peke 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 zinohona.
Turn up the vibe, turn up the vibe.
Kwa mbali peke 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 nagalari ya mutima.
Tell me with your body, tell me with your body.
Kuma kuma moliro kwake. Hova tukesa tukese. DJ kuwechi dongo tuzine.
Kuba, the feelings I'm getting. You sanctify me, I'm busy meditating.